Nataka kontroli yangu maka hizi Nikiona karindi drifting drill Mishika sana mjini Drifting in house in knowledge ndiyo na die Niko na dream That you one day need to drive my die Unstoppable music like this I will prove it It's the only thing I need Industry calling me nigga na jom Tanipea mbaka majina You see this type Lazimo jipange maliza kitu na do Ndipaso jikate cheer Javelin, javelin, ukideku ni watch kwa TV Si unajua, siyo lazima ukamu na CV Nikiuliza ni nani na jimu gandani Sini kwa party na kina nani Kitu na day utapata sahi Nataka chance ni rap pamoja na dance Ngoma kiwa kali ni mistari Au verse, mwaka inafanya nisikie kudance Nataka mafansi mnijue He raise my game Na rap na confidence Maroko kiumoka ni kama president Wakipita na gari za kuwa mnasema wow Mlikuwa mnataka yo dao Sahi kwa fuga tasina yo mbao Pasho na mina kama moto Sahi na rap hadi kwa soko Sego pikitu ante kisama na chumo yo fode yeah. Chama yo photo, bring that thing Mwema na chia ni hit Kama ni mbio to split Niki drill na konga mkali Kurudi chini do ata sidhani Igame ni fitisha mbali Champe champe ni tisha urani Madua, masho, nataka ni tuyo maganji Niko kwa jani I am riding my bike Ili niweze kufika kwa light Kufika kwa light Nataka mnipoke kwa ham Juni mekuja na another jam Sina haraka, hipa bado zinakam I am not in a hurry, but niko kwa jani Usiki niko na kiss for the city Kuyo kitu utapata ni mimi Mafala mko chini yo kitu Bitu na gonga, gonga Mrs. Kim kibonga Huku ujo totokwa Siwezi retreat kwa ikem This hip-hop will be crazy kitoka Juni meroga Siu na steve skuzi medoka Machaka chocha Kama ufingi mdomo tanyongo na kopa Tutabaki tumegopa Wengine utaenda kupoka Wengine wasake kumoka I pray every day Hata kama ni gift Goda ni pay Akile kwa ndikizi ngoma Yeah Ndikizi ngoma